yande joyno wittude e minta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗi min Oumou Oumar janganta on. Ndera ko e kibaruji men ni, laamiɗo leydi Dosso ni maydande Seydou Germa koye kenga Lasari ni o notake jomiraɗo nder wuro Dosso nder duuɓi makko herme. On nanan ko tani ko haalata. Ɓeydol andal waɗanama cuuɗi habaruji gollididdoji studio Kalangu nder fii sigila golle UNICEF dow hakkeji sukaɓe. Jereyotir men pindinol min kalan dow caɗale ko dewlinol ɓikkoye dewo law wawta waddi ɗum ɗo nder laddeji maraɗi noni tokkom. Onnan pirtol haalaji kibaruji men. Laamiɗo leydi Dosso ni maydande Seydou Germa koye notake jomiraɗo kenga altine waranji e goho lewru Octobre nder duuɓi mum herme. O rima kanani bi en ninane o warana duniya hitaani 1923. O hoƴi laamu lewru Octobre duuɓi ɗiɗi onni. Kanko woni neɗɗo arano gadduɗo andal ndu filla safareji pharmacie ɗo nder leydi Niger, Mahamadou Hamani, indirteɗo ambassa. O notaniyo laamiɗo mo heddaki kenga nani famaka o hokki jaadi min nana Hadiza Hassan.
Kenga ni o notoy joomi ko faa nder Lasara yamde joyi e mintaji capanɗe tati e joyi. O natana l'école duuɓi 1933 to heɓi talkuru makko lokotorako e jom en pharmacie Dakar to fuɗɗi gollude ko tubakoɓe cankiti Guine nden noon ɓiɓɓe leydi Afrika noɓe capanɗe jeenayo e jeetato hawruɓe umminoyde Guine. Pharmacie populaire biteɗo kanko fuɗɗi ɗum nder Afrika e ONPPC ni ley duuɓi 1983 o laati député. 12 Octobre duuɓi 2000 o waɗa laamiɗo leydi Dosso. Na ko kenga ne ko notoy joomi ko o acci ɓiɓɓe tato nde Allah jaɓi jango alarba woni ko o moɓoyte ton ley laamorde nde.
Nder habaru cakkitiɗo keɓaɗo ni nde lamɗo jaɓi alkamisa 3 lewru Octobre Jerma koye maydande Seydou moɓete noon ni nder wuro Dosso. Lamɗo yaafumo fewɗa fo korde makko. Allah yaafu alsilami Allah en fu. Gaɗa ɗum waɗa kanani gaɗa ɗum waɗama tawa hande subanani zender ɗum woni ɗum waɗe. Ɓeydol andal noon ko hokkoɓe habaruji gollidoji studio Kalangu dow sigila golle UNICEF dow fi hakkeji sukaɓe. Hokkoɓe habaruji ɓe difa kanheɓe zender kamɓe gono nawtoro e ɓeydol andal gal nani famaka horejo radioji gollidoji studio Kalangu Zada Bawa. Horejo on noon o fantini jadimi Mahamadou Mado tawaɗo ton zender.
On a un partenariat avec l'UNICEF.
Ɗum wonnanani gollidal hakkudemi UNICEF fedele duniya hawjire fila sukaɓe dow yiitugol hakkeji sukaɓe famarɓe en. Ɗum dukonna région ji jeetati ɗiyenɗam fuu woni ko ɗum golloyti nder muɗum dow lebbi sappo. Nden noon du hande nde min tawa kanani hawride min pamtinam fa woɗa radio ji zendaire e difa dow fi toɓɓe semmenteyɗe projet ɗe, saabu ɗin radio ji kañum en woni ko waɗata gollal ngal endam do ardagal studio mo Kalangu. Koro projet o woni e famtinde himɓe fuu e dow fi ko darto hakkeji sukaɓe endan kañum e dukonna himɓe larɗuɓe koye muɗum en. UNICEF no woodi kulle sappo e ɗiɗi komin kalto dow muɗum jango faɗɗi jango noon woni komin kalto e dow fi ko darto hakkeji sukaɓe e koye muɗum en.
Sur le droit de l'enfant proprement dit.
Noga e genay yago ni waranje lewru Octobre nder wuro Dogonduuti ɓeydol andal waɗanama roɓe dow fi lomako baylol kulle deme noonni ɗe himɓe jawa nawtorade gan ɗi darjine. E roɓe ɓe kokkaɓe andal ɓeɗo kamɓe goni ɓe commune Matankari kanhe Ɗankasari. Projet Agri Focus ni kan woni sigili an kokkol andal gal noonni ko roɓe gaɗananani famaka Zainabu Hamani horejo projet on o hokki jadimin Aliyo Bawa.
L'objectif du semme haurine de en kawoni sembin inde annal rewbe bonjitobe kulle e gadobe kulle dedu yawa nawtorade sonnude gineji mumbe burde denno e hebude riba sanne gadobe golle biriji e bibbe ledde dedu yawa hebude bedu noddi der haurine de enden e be jiya der kominiji Matankari e Ɗankasari kasen der gure sappo projet o en gollata der wuro fu himbe tato garda gadobe kulle den en dido e bonjito goto kome elata ka woni hantode haurine de'en laato himɓe ɓen en paami dabareji lumaku noyɓe connirta gineji maɓɓe moy en ɓe kaani sonnande nder goye lumo noyɓe kuntirta haaju ɓeɓe gaddata lumaku
et comment satisfaire le besoin de son client.
Gamɓe ekkitoɓe bawa be koyke ko e mabbe nonni dow fi gadol luma ko nonni chokaako ku ko daftani be nafata ko e mabbe nonni ko handen e jangum wadi ni rewbe be giddigir nonni der departement mo gure region zen der be cingi dental mabbe cigabam mata be rewbe kolli wiide ni ibe kaja balla to godube andalo gondu wadube balla nonni dum do ko wattani be kiba balla ko yarta golleji mabbe di yeso nani famaka hawa ali kawon horejo dental mabbe galni fantini jadi min zara bukar
Sadde de enda himbe lasoji tato tawa dermu. Rewbe keme tato e chapan e jo men golli ditta. Alalfu emen zubo chede ujunaje tati demmen kawri de. Se porje go hokkime machine unol gadir un lachiri e gadir un duppe e itir un nebban biriji. Der majjun se men jo ini laul gon. Deni debbo gon o der fedde de enda heb isa ornangon se men kokadun chede ujunaje jego o dermu. Godub e baute de gadda ni men balla semen gada menen joni ko buri sulu demen kawoni rafi semme gan kanju wonno so ira rewbe gada debbo fu gado luma ko non gan geccire fu de awari der baade de enda are gollitirde no keyi dermu kasen hune fu emen gada
ko mi zami
ino european ni adi ngoli didde e jawdi hautani wal gan walure an filde jandegi nonni dun do deni ciewama ni gam waddugo balla do fi jandeji leydi ni cherno de lawol golni fedde leydi france hawjine fi jaaki yeso ni kenga deki jungo do talkuru der do der galluñeme gam wallugo ciede gadoje milliardji jenay e millionji kima jetati dun do ni ciede cefa nonni wara bangere ciede ero de don ko watta millionji 10 e joy nonni de jawdini no gattete der sigila jande dun do dubi di e no ga e tati fa yotto dubi ngina di eno gaje jetati der andinore de AFD fedde leydi France hawjinde fi jaaki yeso wurtini yasin der juraki golle der leydi Niger ni ko horejo banka mo leydi duniya bangire leydi Afrique chakajo e yannange nonni kaw jido e fi lanterkiji e kulle jaman e fi jahale kengani juraki wuro sadore e nokuto golle lanterkiri ko ngoru bandam undo gam fama golle ko wonno wadde to golle de tawa franc dress gross nani fama ko fantini jadi men mamman ada
je crois nous sommes au cœur
en tawa kena to bernde wuddu hite lantarki Niger yaade yeso to labi hite lantarki ngarta fottude hawtade ngol Nigeria kadenda no wodi yowe to paddor gondiam baraje mo kandaji gonado no wade no wodi sigilaji hite nange gado teedi ngolliroji e wuddu hite lantarki no heboyte ngesembe mu ummoyto ko wite megawatt chapande jeegon no wodi fahande gollal ngal fedde AF de walliti ko hokkata hite lantarki ko sembe mum umoto megawatt chapande tati den ne wona gollal hokkude nyame hite lantarki tan non fayottade no kuje kedde yanange e chakantarar leydi ndi funo
so la zone de l'ouest et la zone centrale
so kabe lokol gombe der jangirde potorde deni jehi CEG classol arnal 6e nonni be godi satarma dun do jonde der jangirde den no be kanbe jodoro ka woni halaka gatto gite der suka der ni jangirde to sukabe lokol CEG Aboubakar Souley te tirojerin woni non no wanno fantina gollawol wadini umo watta dane yago e sarobe sukabe ni be gatta hilnare sanne ko watta sukabe pondita ko e mabbe nani famaka madame Hawa Pakot fantini jadi min Mohamed Fellam
waye ke muna
madan gidi innirabe gaddana men balla harako darta sukabe jangobe sukabe garbe college hikka sede du wadani ekintinoje kese be anna dume woni jodaaki hese hese der jangirde madan gidi innirabe pama de suka wari loye jangirde nano fabba garki mudu nadu bornata ko kaddule jangirde mudu nadu suka on enno habbe wakkati fu dun en fu no watta suka buttane der jande mudu jangirde fu no wodi kaddule mudu no wodi bibbe bom be natoy be der jangirde de suka bornaki kaddule jangirde mudum bibbe bombe natoy men bawta e men pami kasen kaddule de en de suka bornike de goddum hewti kedum do lawol idu way waddande dum balla do ko yawi ga idum anni jangono idu wodi nafaka sanne innirabe gadda balla mu suka be gari loyta jande bani pewol fuddi joni
dudde de sanyini
ceede birgiri jaman ni ɓuytake nder luuɓe to ko ferodiri e nder ceede dungu mbi'en ni ko witti noon ni ɓey daari ɗiɗo ni wari nder filla mbi'en ni hano ko ndemoɓe kaliiji no kaaja hano birgiri jamandi noon fuu ɗo nder département birnin kon ni ko wonno sirio ndeme kaliiji noon ni nani famaka Ali Abdu ɗan wayna o ndemowo noon o fantini jaadimin Asumana Moussa Arzika.
Birgiri tan engrais ndi enna hande nde ceede muɗum jippeke sanne gam se en daari ko lebbi tati warde joni nden sakuru engrais ndi wonana ujunaji joyi e kemi jeetati faya ujunaji jeegom kano hande nde enda aɗa wawi hedde ujunaji nayyi e kemi jeegom ley lumoji nokkuji fo gaden du yahan tan no ɓuyto yaade noon enda ɗum wallan du yimɓe heeɓa gaɗa golleji mumen no woɗɗiri lewru dartoon ndu gomnati e hoore muɗum no waddan kandu konnam fa heewa min gala andagal ɗum on ko gomnati on kay waddoto e engrais mo waddoto o endan tafo ɗum waɗi saɗoma sanne saabu ko engrais o tiiɗi sanne woɓɓe keɓa ba wadde deme ceeɗuɗen endam nokku goɗɗo basa aɗa wodi ceede maɗa jaati fa keɓa to sonnete e hoore muɗum no latante ko tiiɗi sanne
kanada koɗɗen ma samu sesimawoya
nder fi lettol bal ni ko ittodirol latol lawol ɗiɗaɓol noon ni fedde latol bal mena Niger noon ni ɓe ɓuuray duuɓi noga e tati ni fottidi e fedde Côte d'Ivoire nder wuuro Abidjan ɓe jalodiray moye fuu wattani bandum latande warre noon ni kegani fedde mena latoɓe mo bal noon ni garti wuuro ekkitowo maɓɓe Zakariyawo Ibrahim o holli Karimu Hasim Gourouza no ɓe beltori dow fi o.
Meɗen tawa ley seereyo e weltare ba ko ɗum hoyayno saabu jahangal tiiɗungal noon amma min keɓi wadde ngal dey e lattol gartuki ɗon na komin gatti diidol gotol fey komin paami nder haala ekkintino on o huuli ba ko har sengo gon imo watti hoolaare sanne gam ɓe kuyfinimin minen du min kolliɓe ko ɓi Niger nde teddinaka nden ɓuri hollude kono waɗan hunde ko wooɗi jonɗo min keɓi yaadu yesso e lattol tataɓo ndenne ko heddi woni min durwa yaade to tewtol kuppu latol bal ɓe ɓuuray duuɓi noga e tati.
Yewtere men pinnol ni duuɓi ujunnaji ɗiɗi e noga e ɗiɗi ko ɓurta pecce capanɗe jeɗɗi dow herme ɓipkoye dewoy kamɓen dewlina law illa jottaki duuɓi sappo e jeetti noon ni nder leydi Niger nder ƴewtinaki gaɗaki o fi saɗarma no yaago e ɓi fo fi o wonno mema gam fama heeɓo nani ko jaadimin Mohammed Mamman mo maraɗi waddani min.
Ley maradi saroɓe sukaɓe hewɓe no koka ɓiɓɓe mon rewɓe dewgal illu yettaki e dewgal ngal endam kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe ndu ko ɗuuɗe mabɓe fo e dimol ngol no wawi hedde caɗale sanne deɗi mabɓe aranɗi endam hono ni no Bara Atu jaka le wuuretego May Banda le commune mo Sabon Machi hande nde endam wodna duuɓi capan tati Bara Atu o endan ni nde ɗum wanno nde gori ko yoppimo layi
saɗornan cellal ɗam mi ɓooye diɗa illa e dingol aranol ɗum nangi ka duuɓi a sappo e jeego oni imi wondi ɗum imi woodi duuɓi sappo e joyi ɗum dewlini kam gatawere junne ni no waddani kam saɗornan cellal an enda ko ɗum yaari kam lokkotorore ɗum itti cukalel gel en nder guttu an illa wakkati on en calɓe galano daranoka goran o hokki kam baɗerol cergal to yettore Allah gam ɗum gollani kam amma gollanɗe jeɗɗi iɗum gollana kam fa warde hannde mi heɓay ko yirna
no heewi cukaloye ndewoy ko ƴowoye deeɗi illu fotayi koɓe gollonto galdu konnani waɗi gatawere junde sanne docteur Mudafa Salifu horejo loktorore nde gidar rumji
no anna PDC
min gollani rewɓe ɓe duuɓi sappo e nayyi warde sappo e joyi kondemin caɗale ɗe min kebta nder mum woni harto gollal ngal fayde sukka on yettake lebbi jeenayi burtinol mum nder reedu ɗon woodi saɗorma gam dimrugol mum sigilaaki wurtindemo wakkati on yettaki hoore sukka on do no ɓilloto ɗum sabanto debbo heppa faddade calbe mum
docteur Mudafa Salifu o wi hon ɗum fuu yeebare noon woni ko koreji cukaloye ndewoy ko endam wattoto gam ɓe jaanta waddude cukaloye ndewoy koye loktorore wakkati muyirinde nde endam to ɗum ɗon watta ko joomum waɗa ñaw calɓe ngu endam
fa hande nin ɓe paamanayi ko rewɓe kanana rimude nder loktoroje wakkati ɓe koƴata warde nder mum miilude ko joomum no rima wuuro heppita wakkati koƴeteɗon watta ko golleji ɗin chatta
devient compliqué
nyaw ko jom wawta jogade calbe dum hun non ko lati sadara ma sanne do fi dewlingo cikole pamaro ne leydi Niger ba ko taada hande de yaadu yes heba ma sanne e dow hojigol teddene majjum fa warre jondu kondani wobbe no keddodi e gudo nyaw calbe ngu endang e der ngurdam mu
do dante habaruji din kirtinta jamhir.